kwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis Mathe okunguma-Eli ibizo lakhe lomculo umholi wensimbi zeJwane. Sifikile sahlanganisa amehlo nomdeni sathola nje ekhaya kulusizi kunzima konke nje bekunzima okusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sabuya labo ngapha koBulawayo savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalaba abanye abalimeleyo. Engakusho nje ukuthi laba ababili yebo badlule engozini yemoto u-Elvis noMaviri. Maviri ubedlala i-drum wahle watshonela khona lapho u-Elvis wathonela esibhedlela. UBrema noRonald noPutsununu nomunye balaphe empilo esibhedlela yibo ngathi balimele kakhulu. Ngale kwakusele abanye ababaliselwe John Master nabogeligeli. Kodwa ke i-3 zidischajiwe njengamanje, silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yinini.
Banjani bo laba abalimeleyo?
Hayi, namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane nezihlobo zabo, ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu. Nominister ufikile hamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona. Sibalisela nabo Kingdom Blue sebe hlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi. Umfowethu abafowethu labadlulileyo bayefihlwa bonke.
Babekwa nini?
Ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheatre, kodwa ke kusalungiswa. Ngicabanga ukuthi kusasa sizobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani, kodwa ngomgqibelo khona hayi ku-Elvis uzobekwa ngomgqibelo. So kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe. Ma kuwukuthi kugcine kuphumelele kanjalo, kusho ukuthi uzoyefihlwa khona-ke ngesonto or ngizobuya ngikhonfeme ngoba salinde ukuthi sikhiphe i-statement esiyisona esokugcina abantu bese besithola-ke imininingwane yonke izobe sigcwele lapho-ke.